Moja kwanza, mi bado mtoto, sijapitia nyingi changamoto. Japo kupendwa natamani hilo, ila kupenda sijui nani huyo. Najua mapenzi yana rani dunia, kienda kichwa lazima utaumia. Hayo hayo yanafanya na furahi, hayo hayo yanafanya wanalia. Sando nini?
Natamani nikupe moyo wangu, ila na hofu tatesa hisia zangu. Na navyojiona utanipa kizunguzungu. Ai jama
mwenzako, aku mimi naogopa. Mwenzako naogopa, naogopa mimi naogopa. Naogopa mwenzako naogopa, naogopa mimi naogopa.
Gina nana another one no, no. Better go play you baby, please give me your lover. I not go leave you, I'm begging. Don't make bad man suffer. Mwenzako nakupenda kweli, paka navuka mipaka. Nisipokuona ndo silali, kitanda kinanitesa. Yeah. Don't try kunikata tu, wala ita kunywa zu. I'm ready to die baby, for you I love you.
Natamani nikupe moyo wangu, ila na hofu tatesa hisia zangu.
No, no.
Na navyojiona utanipa kizunguzungu. Ai jama
mwenzako,
don't say that.
Aku mimi naogopa, mwenzako naogopa, naogopa.